Umemzimia kanzimia, tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania, pambania haraka dhamana.
Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga,
kinganga nizi. Mapenzi umenipa ndo vile, mama kwa nasema nitaki. Baby inafanya nisile, mawazo nini kashikashi. Daily, cause I got a future for you baby. Na mama na yeyusha mpango, embu cheki. Mipango imevurugika, nimempa posa imevurumishwa, na hajatupa sababu, yani ni mja meturudisha. Ila got a future for you. Na kuzimia unazimia, tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania, pambania haraka dhamana.
Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga,
kinganga nizi.
Haututararike, wamezingua auto wairishe. Ni vile ni yakoshe, dona ngoja tuikamilishe. Sijua nataka nini huyu mama, au anataka uendele kuzini bana. Yana mesha tuzingua sana, paka natamani nimpige mitama.
Tumeleta yoposa ni baraka ujui. Kuwa tunajua talaka hatujui.
Cause he got a future for you. Na mama na yeyusha mpango.
Na kuzimia unazimia, tunania ila tatizo mama. Moyo unanambia pambania, pambania haraka dhamana.
Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga, dawa ni kuwa. Kinganga, kinganga,
kinganga nizi.